Nyanga, kwani maliza maliza dada we Nabavanya, kwani liza liza mama we Nalimika limika msongo wa mawazo Naropoka utafikiri amnazo Kosa langu kupenda na chua Donda moyo sugu na ugua Hili penzi kama mwiba linapalia
linapalia
liso na dawa wala tiba linapalia
linapalia
limenikwama limenikabako
linapalia
na mimi siwezi kuficha kipendaro
linapalia
Shikiki, danga limemkolea Wala hamiliki, pesa zimemnogea Hakamatiki mpenzi, kesha zorea Kutwa mikiki, mikiki, asikiza wamea Nalimika, limika, msongo wa mawazo Naropoka, utafikiri ya mnazo Kosa langu kupenda na chua Donda moyo sugu na ugua Hili penzi kama mba linapalia
Linapalia
Sona dawa wala tiba Linapalia
Linapalia
Lanifika kwa makwapa kikoi Pezi lake koroboi Nikizima mie hoi Linapalia
Pezi lake Linapalia